mukama pambana sebaka
nange nkola sebaka nakoma okulya entula ate n'obwavu mukama pambana sebaka
tindi munsi nakaba omuli emiranga omugagga n'omwava etukabya etudaza okola kola nnyo pambana funa nange kulubiya sebaka mbeera njiriba nembeera ntwale nange kumatewaka
abaana banalyaki nga situtte yadde omugati eyo yembeera nanti nve musubi zimbe nange kumabaati landiro gya saba za renti ate nakawera saba za buuji nejjajja mu kyalo yaŋŋambye ebintu bye mbitikke ku bbaasi lwakuba nkola
nze nkola sebaka nakowa okulya entula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka
nange nkola sebaka nakowa okulya entula ate n'obwavu bwantama nzebe sebebefula neyali anjagala yakyuka kati nze nkole ntya abaana bange batuse okuddaaka bengabanya kukendya bobanjagaliza kukaba buno obulamu apana zatalina yaddanyanora
singa nno kale mampalana ne batadde mambale kati nkusaba mukama ondabe onyambe bemanja bansasule nebyenkoza obirabe nebenyambye ne bankuba emigere abanfuuyira emirere bwenvayo ne bansika ebigere mana ye lwakuba nkola mukasanze nkola sebaka nakowa okulya entula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka
reini nze nkola sebaka nakowa okulya entula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka
bakambite tolina ssuubi lyonna kati eyo yembeera yakati
n'obufumbo obukulemye wammaggo otunula kyamuli kati eyo yembeera ya wano
gyewandisuubidde obuyambi basakula batamuli kati eyo yembeera yakati
laba olumye n'ekiiko ng'okola nnyo funa ntono nnyo toteyo yembeera ya wano
pambana nyikira lubale mbeera nga nembiro kwotadde wammakanya kola mukasanze nkola sebaka nakowa okulya entula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka
reininze nkola sebaka nakowa okulya entula ate n'obwavu bwantama pambana sebaka
pambana.